Mereko jendi wanomwa bate yemiko no jiteka mnyumba Gichito chifugo mkazi chivera wana umini mkwa mvikuku Chisengeche chifugo mkazi jagalo msaja kati jogora kiro wami Chisenge mama chapei kechisiri somo kazi naka sangula mazika Chisengeche chifugo mkazi jagalo msaja kati jogora kiro wami Chisenge mama chapei kechisiri somo kazi naka sangula mazika
Kwa nukulira ye yanza ninyongeza kujimu
kisomo kazi naga sambura mazika Ikisenge
Somos casi nada, somos la más.